Mimi ni kutoa tuonyo ya kwamba ukishikwa utakuwa mashakani, na hapo hakuna discussion. That is a gross violation. Sisi kama idara ya afya tutajaribu na tutajitahidi kuhakikisha kwamba tuko na automated system, because automated system ndio itatusaidia kuhakikisha kwamba tuko na mechanism ya kuhakikisha kwamba madawa zinatumika vile vinavyotakiwa. Wagonjwa wakati wanapokuja hospitali, ni vizuri wahakikisha kwamba wakiandikiwa madawa, wahakikisha kwamba wametimiza na wamekamilisha, wamalize dose, kwa sababu wasipomaliza then hawatapona na watarudi tena.